Seductive Records.
Mr. T Touch.
We are match in the light of God.
It's Bravo, Bravo.
Someone.
Send me one more chance.
Kikutana nao fitina ndio zao. Hao wabaya ndio hao. Wanashinda kwa waganga wanawanga. Usijali kimpango wao. Kikutana nao fitina ndio zao. Hao wabaya ndio hao. Wanashinda kwa waganga wanawanga. Usijali kimpango wao.
Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Chini sishukiwe ningoje, ningoje, ningoje. Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Shukiwe ningoje, ningoje, ningoje. Popolipopo,
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 popolipopo.
Simbishwi, hey, naimba. Sipandishwi, napanda. Kwa uwezo Mola, wala haunitishi. Kwa nguvu za Mola, I'm so rock this city. Wekesha na waganga, mina kesha na Mola. Every day tasimama, wala sitanguka. Nikifukuzwa kazi, nikilala njaa. Unapata faida gani, nataka kujua. Kinyesi ya kina mwiba, ila ukikikanyaga lazima uchecheme, hata kama umevaa buti.
Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Chini sishukiwe ningoje, ningoje, ningoje. Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Chini sishukiwe ningoje, ningoje, ningoje.
Popolipopo,
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 popolipopo.
Imana igambye umusi ndaronka, umenye ndaronka. Kama Mungu akisema leo ntapata, ujue ntapata. Nimweza kona kombea kwa Mola, ufanikishe umuzangu na niendea kwa waganga. Nisifanikishe nimweza kona kombea kwa Mola, ufanikishe umuzangu na niendea kwa waganga. Nisifanikishe umutima wawe wikirosi, witi kwa mubifumu. Umutima wawe wikirosi, witi kwa mubifumu. Nimweza kona kombea kwa Mola, ufanikishe umuzangu na niendea kwa waganga. Nisifanikishe mwenzako na kombea kwa Mola, ufanikishe we mwenzangu na nendea kwa waganga. Nisifanikishe.
Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Chini sishukiwe ningoje, ningoje, ningoje. Singishiki yote niroge, niroge, niroge. Chini sishukiwe ningoje, ningoje, ningoje.
Popolipopo,
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 popolipopo.
Niroge, niroge, ningoje, ningoje.
President wa vijana, Pretty Money, wakuachi. Mashe mabogi, wakuachi.
Mama Flora Mvungi, Wema Sepetu, wawaachi.